Ngizobhala incwadi encane ngicela ukubuza. Ngizobhala incwadi encane ngicela ukubuza. Ngizobhala incwadi encane lololo ngicela ukubuza. Ngithi diye babukhanse iboya phansi emasomeni. Ngizocela ukubuza kanti yini umsebenzi wekhanse. Ngithi diye babukhanse iboya phansi emasomeni. Ngizocela ukubuza kanti yini umsebenzi wekhanse. Ngithi diye babukhanse iboya phansi emasomeni. Ngizocela ukubuza kanti yini umsebenzi wekhanse. Ngoba sinamgwaqo imvuba yakho kanje. Asinamgwaqo imvuba yakho kanje. Ngoba sinamgwaqo imvuba yakho kanje. 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 Asinamgwaqo sina imkhuba yamakhanse. Ngiyehla nenyuka andifuni ivoti mani ithola nabaleka. 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 Asinamgwaqo imvuba yakho kanje. Asinamgwaqo imvuba yakho kanje. Kuba sinamgwaqo imvuba yakho kanje. Imvuba yakho kanje.